Cambra, tomorrow killing in a bar. Oh Lord, we need your intervention. Why the Igbos? Why my people? Why the Igbos? Why my people? Killing the Igbos? Why my people? Oh Lord, we need your intervention. The Egyptians you see today, tomorrow you shall see them no more. The Pharaoh you know today, tomorrow you shall know him no more. Remember Abacha, remember Yar'Adua. Both of them were once president, but today we shall see them no more. Remember Idi Amin, should I talk of Saddam Hussein? Presidents, just be wise. Presidents, just be wise. One winter, one winter, one winter, and they will get me one more.
Nigeria kita no kwa under pressure. Monye keke obi kuyanen. Onye okada obi kokuyanen. Monye baru. Mande ahambuari. Onye mani hoso game in the next minute no boda. Kekwa no kuta o. Iye dike na bekwa. Election ru. Ha bota mwana mwana barewa. Anya saamu nem. Anya saamu nem.
Oh Lord, oh my God, oh Lord, we need your intervention. Yesterday, killing in Enugu. Today, bombing in Anambra. Tomorrow, killing in Aba. Oh Lord, we need your intervention. Why the Igbos? Why my people? Why the Igbos? Why my people? Killing the Igbos? Why my people? Oh Lord, we need your intervention.
Big on Igbo. Iyo bule mena na Igbo. Je kweli jide ndo haneze ndi bu cho hese ya. Anu mape kwanu. Amu mabu urundi bu oke mwe. Oke mbezu elu nao. Midi ane elu. Oke eri kuno liye bambam. Ibo na boso. Awago bodo yu. Mana oke bidobe. Onyamu madu kuna nane ya. Aneze kwa ndi fula nina kwa ndi boko haramu. Sina kweze ufori ndigo. Nyocha kwa nukua ane kuo. Okwa nyasa umibu. Okwa ifurumbu ane tike mwe. Ana achwa ige munte. Na mguchia onyo vina geso bakuya. Okwa ine tiche njike mwe. Chupa nyambo yena nyabu change. Pyo watabu 5 naira. Manata anya mabwone na change. Pyo watabu si 10 naira 15 naira ta. Mwaneze no nelles of late. Aine kona ane 5 naira. Tata u 20 naira. Neze ni biskit umaka nego. Ane go 5 naira 10 naira. Tata u 20 naira. Prostitution akarian. Even among the married women. Maki hisike. Hey! Mwaneze ni dola aine tipu kemeka. Onye awarata. Dola no 205 naira. Tupa ya bayona this chain. Nyabu yego na chain na ana kwa geya kita. Nyabu chain dora wenye nzetu 385 naira. Obu chain jiko obu chain. Ofumburu tomato tata. Aga fela 100 naira. Aina na chain kana na chain. Chupa nyabu yego na nyabu chain na gunu. Rice bo 9500 a bag. Start at 1 bag with 16,000 to 18,000. A big kind of gun. What cup you carry? They go go with that. Penti carry and 200 naira number. Start at penti carry with 600 naira. Of change, go with change. Yes, our leaders pretend that all is well. Come again, and I am able to move when Gini can work with the government and have really as the money, Nabimu says, and Abia and Miri Noku. Our president is just busy going from one country to country, having a handshake with the president of other countries, and taking photographs for documentaries. Nigeria, sorry. Nigerian don't, sorry. Hey, what must you say, Lion? To fear what? Mr. President, sir, this is not an insult, sir. Please, let's stop the usage of this lister inside Asoro. Let us use NEPA light. And you see how NEPA have failed us. Imagine a flat collecting bill of 16,000 per month. From where? Mr. President, sir, I want to advise, sir. Please, sir, forget the flying of aircraft. Use our Nigerian road. And you see what we, the poor masses, are going to. Mr. President, sir, go to Nigerian highways. And you see the rate of accidents every second. Nigeria, sorry, our president has visited 23 countries in a space of 11 months. From Niger Republic to Chad, from Chad to Germany, Germany to South Africa, from South Africa to USA, USA to Cameroon, from Cameroon to Benin Republic to France, from France to Ghana, Ghana to India, India to Sudan, Sudan to Iran, Iran to Malta, Malta to Europe, Europe to Kenya, from Kenya to Ethiopia, Ethiopia to United Kingdom, United Kingdom to Egypt, from Egypt to Saudi Arabia, from Saudi Arabia to Qatar, from Qatar to Equatorial Guinea, Equatorial Guinea to China, from China to United Kingdom. Hey! The youths are dying of hunger and starvation. Ngwa, shall I check again? Price of fuel, I need Timbuya, put petrol at the rate of 86 naira. Data, 145 naira. Mama say, Mama say, oh God, why must we go through all this space? Giant of Africa, Managu, the good in Odimia. Of waiting for a ego, Sinan and 200 naira. Every police station on Obodam, ordinary black market, and we're fuel. My neighbor to 86 naira, fuel, and Kokonaka and LMPC. Which way, Nigeria? Which way, Nigeria? Mr. President, can't you see the people cry? Can't you see the tears in our eyes? Oh God! Ono da eto ni yaka chineke. Ono da eto ni yaka. Anma bekwana. Ah, I'm coming up from the BBC. Okwana Nigeria came with 838 ghost workers. Ndi ona luna semetere. Enweri egwu basaria. Ebere ka ina ga. Ndi ochichi mekwanu na ebere. Mere ndi unu na achi ebere. Nene ka yusu na mwari. Ndi achopota ni ka ghost workers ana luna semetere. Nene a graduate. Di doctorate degree. Di also ni mwakada. Ndi ke computer engineering. Apahana keketa. Ke the future of the country. Ke the future of the states. Apwa marika ana chede ha. Mwetunu no bie bere. Mwa mwenta kihe vena bime no goda.
Everywhere today is George. Boto logu we save your cathedral. Kaisanya ni kwerewe. Kayarino na mirin chabaya.
Mr. President, sir, let me start from the first part of this message, sir. Please, sir, handle now the Carlos case very careful. Because if anything should happen to that young man, sir, that beat that is being done by the country, all of us will fall inside it. I am seeing the hand of God coming down to crush something. I don't know whether it is a human being or whatever it wants to crush. Strange things are on the way, Igbos. Some people will say it have nothing to do with them. By that time, mo wasagi. Na kwa na ege ntio. Biko, maka ndi wa na brain wash. Onde ana kwara na egum na adi occultic. Before is na cruise spirit. Always he was. Only in anime apo ehi ke one by one. Ani ka to bagoro nu boys. Obelo ga ga gwuto isi obra na mi kwuro ma. Hey! Ndobe de bele odogu. Adi obodo ma. Mane wezu godo. Obodo anebe. Mr. President, sir. Biko aina yo kadi ka yo. Ebo bu no na na. Ngwongwo ni ba ya na emebi. Na bia koro nubi ehi na emebi. Na kwa ni ba ya na egu. Ne ngoro gosi fasa national issue. Aina yo, Mr. President, do. Bunye ndi wewe ka eche kwa iha e koro nubi. Bunye ndi wewe ka eche kwa ndwa e. Ndi farmers ibu ebu a okwa ndi Fulani gini ka ha na eme. Efi ka ha na achi. Ndi Igbo a na egbu ihe a okwa farmers ka ha o. Gini ka ha na alu ugbo ka ha na akọ. Hey, one Nigeria ifele me gwo mu. Mr. President, sir. Biko mo ke nata. We are not yet coming for war. Uma amod kande ane debe na ni Igbo. Isi ogbo ta debi anamba ndi ozo. Abogini ki yende ane egosi. Hey! This is my own opinion, Mr. President, sir. Let us return all those armored tanks to the barracks. I will also suggest, Mr. President, sir, let us know what stops this war, the second Niger Bridge. Hey! Oh, one Nigeria. When we devils realize they don't know where they are going. One Nigeria. One Nigeria. One Nigeria. A dream. A deceit. Fake message.
Remember Abacha. Remember Yar'Adua. Both of them were once president. But today we shall see them no more.
Ndị Mazawa bụ ndị ka na-eme ọdịnala dị na Hausala. Ọtụtụ n'ime ha bụ ihe a na-akpọ na igbu mmadụ bụ njọ ka ọnwụ. Unu echekwala aka na ntị dọrọ ụlọ, werekwanụ ụlọ ndị ahụ n'ụlọ nara loonu, biri na-ebi ka tenant. Hausa enwere ụlọ n'Enugwu, enwere n'Ọnịcha, enwere n'Ebonyi, enwere n'Asaba. Ọ dị gị ka ọ na ha ma ihe? A bụrụ na ma bịa lecha, etinye ego n'akpa banye tire na ala. Aha m ga-agwa prọfa BBC. One Nigeria. A deceit, a dream that can never come true. Ka anyị kene kwa ndị Igbo ji eji ihe, Igbo ndị bụ Igbo. A na m ekele nye sọnwụ ike. The governor of River State, the only governor from the south, without fear. Kai Kenekwa, the deputy senate president, ezigbo nwanne m nwoke chief ike kwere mmadụ. Ana m ekelekwa ezigbo nwanne m nwoke honorable Stanley Okeke, chairman ogwuloku gọọmenti. Anyị kwụkwa gị na zio ezigbo nwanne m, kemgbe ịbata ọ bụ dị mma. Anyị na-ayọ echefuarị ikpe ike kwere mmadụ si ya n'ụzọ anyị esi agbago ezi ama ọgbakọ. Aka m na-echekwa bọsi a ga-arụ ya na mbọsi e mere ya na aga m emekwa ụwa mara na emeela ya. Ka m kelekwa odogwu igbo ji eme ife onye ọma si agụreri abịa ezido na agụreri aja anyị odogwu anụ nwere afọ a na-enwe ọha ife karị. This may be the final message from the Most High God. Thank you.
Oh Lord, oh my God, oh Lord, we need your intervention. Yesterday killing in Enugu, today bomb in Anambra, tomorrow killing in Aba. Oh Lord, we need your intervention. Why the Igbos? Why my people? Why the Igbos? Why my people? Why my people?